You're listening to a 95 BFM podcast.
Ai, tēnā koutou, ko prao ne gloi mtaku ingoa, ko tōku taha kaha, ko raukawaki whare pūhunga, engari, he tātai anō hoki ōku i roto i a Ngāti Mania Poto. Nō reira, ko hau tēne e mihi ati nei, tēnā koutou katoa.
Tēnā koe. Nā reira, he tīmata i ngā pātai, hiaha o whakaro mo te kaupapa o te wiki o te reo Māori. What do you think of te wiki o te reo Māori?
He tino pai te wiki o te reo Māori. Me aku mihi, engari ki au kua tai ki te wā, ki te whakaro whānui tātou, nō reira. Te tiro ki te marama, kia marama, kia whā wiki te roa o tātou whakanui i te reo. I te mea kua whā te kaumā toru tau tātou i nāianei, e noho ana i te wiki kotahi noeho, nō reira. Koe nā aku whakaro ki te wiki o te reo.
I think it's great, and I do want to acknowledge it. But I think it's time we went further, and that's why I think we should look at the month so that our celebration of the reo lasts for 4 weeks. I mean, it's been 43 years of sticking to 1 week.
I whakatakotohia koe I tētahi wero me ki te timatanga o tēnei wiki, kia hāngai katoa mātou ki Māhuru Māori. Me wareware katoa mātou I te kaupapa o te wiki. So earlier this week you said that, yes, we should be focusing more on Māhuru Māori and therefore, funding and resources should go into Māhuru Māori. How would that work?
O he māma noiho. Tērā mahi, mehe mea ka tahuri mai etahi, mehe mea ka tahuri mai te kāwanatanga, ki te āwhina mai, he māmā noiho, ka mutu, e ki te ānei nāianei kua toko maha ake te hunga, pei te whai I te Māhuru Māori. He rere kēho ki tiko te Māhuru Māori, he whakakōrero I te tangata, I te hunga reo Māori, ne, ko te wiki o te reo, e aro ana ki te hunga iti te reo. Nō reira, ko tāku whakārangia te Māhuru Māori ka kaha ke atu te rā hunga me tā tātou manaaki I te hunga iti te reo.
Well, it would be easy if the government chose to support it. There are also plenty more people who are choosing to support Māhuru Māori. It's different as well. Māhuru Māori is encouraging those who have some reo to really speak it. Te wiki o te reo Māori focuses on those who have only a little reo. So, to me, instigating the month-long process will strengthen those with the reo and be a chance to manaaki those who have little.
Tēnā whakamārama mai kua I ngā ture me ki o Māhuru Māori. Nā te mea I pātai au ki a koe mō tēnei uiui, engari kare koe te whakai ki te kōrero I te reo Pākehā. Nā reira, me pēhea ngā tangata iti te reo e uru atu ki tērā kaupapa.
Can you explain the rules of Māhuru Māori? Because I asked you for this interview, but you didn't agree to speak English as part of that kaupapa. So how can those people who have very little reo actually engage in Māhuru Māori?
Ai, kua uru mai etahi tāngata iti te reo. Ko etahi tāngata kua ki ao, ko tētahi rā o te wiki I roto I te Māhuru Māori ka noho rātai ki te reo. Ko etahi atu he noho mo te kotahi wiki I roto I te marama. Nō reira, koe nā etahi. Mehe mea ka āta ki te whakaro rautaki tātou te tangata I tēnei Māhuru nei, pēnei I ngā Māhuru e rua ka Māhue nei, ko etahi o aku hoamahi kāore o rātou reo, ne? Kāore he paku reo Māori I a rātou, engari nā Māhuru Māori rātou I aki. Nō reira, ko etahi o aku hoamahi I nāianei, he reo o rātou, I te mea pirangi rātou ki te uru mai ki roto I te kaupapa. Nō reira, koe nā e hara te reo I te ako I te reo I tētahi mea tere. Nā, koe nā tētahi āhuatanga o te wiki o te reo. Ka noho mo te wiki o te reo, ka tahuri mai he wiki noiho I muri I te wiki, ko hoki ki te reo Pākehā. Me roa rawa tō noho I roto I te reo, e puta mai ana tō reo. Nō reira, koe nā. Engari, he pai tēnā pātai, e te hunga iti te mōhio.
Yes, there are people with little reo who have engaged in this kaupapa. Some people say they will speak in the reo one day or a few days a week for the 4 weeks. Others say they will do 1 week over the month. If we as people are thinking strategically, this Mahuru Māori, just like the 2 years before, some of my workmates have had no reo, not even a little bit, and it was this kaupapa that encouraged them. This year they have some reo because they wanted to be involved. Learning the reo is not a fast process. Actually, that's one of the aspects of tupuko te reo Māori. You do it for 1 week, but once the week is finished, you go back to speaking English. The longer you stick with it, the more your own reo comes out. But that's a good question regarding those who may not know much.
Nā reira, ka oti te wiki, ka oti te marama, he aha te tino mahi hei tautoko, hei akiaki, hei poipoi, I te oranga ai o te reo mo te tau katoa, mo tā tātou oranga katoa. So, te wiki o te reo Māori finishes, Mahuru Māori finishes, but how do we support and foster te reo for the entire year or for our entire lives?
Ai, tino pai te rā pātai. Me tātou kaua ko te Māori anake engari tātou Aotearoa, meheme e hihi ana tātou kia ora tonu ai tō tātou reo ātāhua no tēnei whenua, me whakaro hou tātou i ngā wā katoa. Kia kaua e waiho ki te kotahi wiki, kia kaua e waiho ki te kotahi marama, kia kaua e hoki e waiho mā te taurawhiri anake, mā ngā wānanga Māori anake engari, me piki tonu tātou ki runga I te kaupapa, I te waka kotahi. Ana, he kimi I etahi rautaki e ora tonu ai te reo. Ko etahi, ko te whakamahi ne, e ki nei etahi. Kia pinei etahi I te wiki o te reo, he kaha tarātou whakareorua I ngā kōrero, he kaha tarātou whakareorua I ngā tuhituhi, engari mutu te wiki ko hoki ki te reo Pākehā, he māma te whakareorua I etahi o ngā mea nei. Mm. Nō reira, koe nā tētai huarahi pai. Tērā pē, te tautuatahi, ana ka tahuri tētahi kaupapa pēnā pēa I tō wāhi mahi, ka ki tō wāhi mahi. Ka pai, e hoa mā, I tēnei tau, ko te rautaki I Wainganui, I tēnei mahuru, me tērā mahuru, he whakareorua I ngā tuhituhi katoa I roto I te whare, ne? Ana ka hipa he tau, ko te tau tuarua, he mahi anō, ko te tau tuatoru, he mahi anō. Nō reira, me whakaro tātou I ngā wā katoa, he aha ngā mahi kei mui te aroaro. Kaua e tatari, kia tai ki tētahi wā, ka tahi ka whakaro ake, me pēnei.
Good question. All of us, not just Māori, all of Aotearoa, if we want our beautiful language of this land to survive, we have to develop our thinking all the time. Don't just leave it for the 1 week, or the 1 month. We also can't just leave it for the Māori language institutions, Te Tauira Whiri or the Māori Wānanga. We all have to get on this kaupapa, in the same waka, and find the strategies to help the reo survive. One is to use it. Some people doing tupuko te reo Māori, they are really good at making things bilingual. They will translate some things for a week, but once the week is over, they return to English. It's easy to translate some things, but that might be a good path, so maybe in the first year your workplace commits to translating everything for a month. Then second year, it will be something else, and the third year, something else again. So we have to be thinking about things that we can do all the time, not just waiting till a week and then thinking, oh yeah, we can do this or this.
Ki ana koe mō ngā tangata katoa tēnei mahi ne, he pātai tāku, nā reira, Pākehā tōku whakapapa, engari ko te reo Māori tōku reo tuatahi. Ai, nā reira, he waimāri e ahau i raro oku māma me ki tērā kaupapa e ako ana I te reo. Nā reira, kāre au, I don't have a choice in the matter, ne? And he waimāri e tērā, māko. Engari, mō ngā tangata Māori, kare rātou e mauana I te reo, kare rātou āhe ana ki te tipu pia I roto I tērā ao, me pēhia tātou e tautoko I a rātou, ko te pātai me ki, me tautoko mātou I ngā tangata Māori tuatahi pia, I mua I te whakaako I ngā tangata Pākehā, ngā tangata Tauiwi? You say this work is for everybody. So, a personal question. My whakapapa is Pākehā, but my first language was te reo Māori. I'm very lucky my parents had committed to that kaupapa before I was even born, so I feel very privileged. My question is, for Māori who have not had that access to their own language and they haven't grown up in te ao Māori perhaps, how do we support them
But also, shouldn't we be supporting them first to access this knowledge before Pākehā or Tauiwi?
Ai, he nui ngā mata o te whakautu ki tēnā pātai i te mea. Kaore ngā Māori katoa i te orite, te ahuatanga o ngai Māori. Nera, no Ai. Reira, taku iwi, he rautaki tā mātou. Ka mutu e aro ana te rautaki ki tō mātou iwi ki a Raukawa. Engari, e aro ana me hoki mai koe ki te kāinga e whiwhi ai koe i ngā hua o taua rautaki. He kura reo tō mātou, kei a mātou e tahi kaupapa ia marama ki ngā marae, te whare kōrero. Ka mutu he nui ngā iwi he pērā. Nō reira, kei reira ngā huarahi e tai ai e te Māori e rā āwhinatanga te whakamahi. Engari, he rereke anō ki ngā Māori kārepe rātou i te mōhio ko wai rātou. Kaore rātou i te hoki ki o rātou kāinga, anā he rautaki anō ki te rāhunga. Engari, ehara i te me aukati ana. Nō reira, he rereke ia Māori, he rereke tana huarahi. Ki au, me kuaha whānui ki te katoa. Kāro hau ki etai o aku whanaunga, kārongo i te whakamā, he kore no rātau reo, ka kite ake i etahi e harapea i te Māori, engari he mohio ki te kōrero Māori, ka kite au i te whakamā. Engari, kuina hoki ngā ahuatanga o te tangata i etahi wā. Kaore i au era mea kei te ngākau o tēnā, ngā huarahi hei patu i te whakamā. Nō reira, koina tētahi o ngā whakatau ki a te whare hui, a tūwhiti, a te hopo. He nui ngā take e pērā nei. Engari, he pai tērā whakaaro, koetai o ngā kaupapa a iwi, me mātua whai whakapapa koe ki taua iwi e kuhu ai koe ki era kaupapa. Engari, he māma noiho e noho ana tātou i nāianei i tēnei ao. He māma ki te tono i ngā rauimi ako i te reo Māori. Kei runga pauaka whakaata, kei te ipurangi, kei te reo irirangi, kona punua pāho, aha.
Yes, there's many services to the answer of that question, right? Because not all Māori are the same. Not all circumstances are the same. So, for instance, my iwi, we have a strategy, and that strategy is specifically focused on us, on Raukawa. But you have to come home to reap the benefits of that strategy. We have a korereo, we have kaupapa every month at the marae, te whare kōrero, and so on. There are lots of iwi like that, and the opportunities are there for Māori to access that support. But it's different again for Māori who may not know their whakapapa or don't return to their papakāinga. There's a different strategy there, but it isn't an obstruction. They are just not excluded. So every person is different. Every pathway is different. To me, the door should be open to everyone. I do feel for my relations who speak of shame if they don't know the reo, and they are seeing others who are not Māori that can speak Māori. They might feel embarrassed. And that's just the nature of people sometimes. There are ways of dealing with that shame, and tuwhiti a te hopo, feel the fear and do it anyway, is a whakatauki by Te Whare Huia Milroy. There are lots of issues like this, but it's a good thought. Some tikanga within iwi is that you must understand your whakapa first in order to access those initiatives. But it's easy in this day and age. It's easy to request resources for the reo. It's also easy on TV, on the internet, on the radio, and so on and so on. That's right. The kurereo are full, and here at Te Wānanga Aotearoa, all the classes are full. The reo classes are the first ones to fill up. So there's one place we can harness our focus to get the government or whoever to increase the number of classes to learn te reo.
Ko ki katoa ngā kura reo. The kura reo are full.
Ko tika ko ki katoa ngā kura reo. Me mātou i konei i te Wānanga Aotearoa, ka ki ngā karahe. Koina ngā karahe tuatahi ka ki i te tauira ko ngā karahe reo. No reira, hei reira tētahi wāhi me tahuri o tātou whakaaro, o te kāwanatanga o Wairānei ki te whakanui ake i ngā akomanga ako i te reo?
That's right. The kurereo are full, and here at Te Wānanga Aotearoa, all the classes are full. The reo classes are the first ones to fill up. So there's one place we can harness our focus to get the government or whoever to increase the number of classes to learn te reo.
Tautoko. Nā reira, kei reira, kei te hiakainga tangata, ne, mō te reo.
So you might say people are hungry for the reo.
Kei te hiakai, tika. I ngā rangahau rā, he nui takunga e toro mai ana ki te reo mārunga i te pāho, ngā kaupapa pāho pori. Pērā i te pukamata, te tiriata, te paiāhua. Ko atu i te tahi miriona tāngata o Aotearoa, kei te toro ki ngā āhuatanga reo kei runga i te pāhopori. No reira, he tohu pai tērā.
They are hungry, this is true. Research shows there are huge numbers of people reaching the reo through social media, things like Facebook, Twitter and Instagram. More than 1 million people in New Zealand are accessing the reo this way, and that's a great sign.
Hei kapi, Meki. E kōrero ana māua mō te reo, mō te timatanga pia o tērā huarahi, ne? Te timatanga, hei kōrero mō te wiki, hei kōrero mō te marama. Engari, me pēhia tātou e tai ki te taumata o runga. Me pēhia te ako tonu, me pēhia te whakawhānui i tā mātou vocab me ki. Kei te mōhio me pēhia te kōrero, Ia rā, engari kārekau tōku mā tauranga hei kawe i tētahi he whai kōrero me ki.
To close, we were talking about the beginning of this journey, talking about the week, talking about the month. But how do we get to the top? How do we keep learning? How do we extend our vocabulary? I can speak conversationally, but I don't have the knowledge to carry a whai kōrero.
Ai. O he pai anō tērā pātai nā, kuine tētai paenga o te mahuru Māori. Ko etai o aku hoa, tino hoa nei, he matatau. Tino matatau nei, matatau ake nei. Engari, i roto i ngā tau, ko whakamātau tau rātau i te mahuru Māori. Nā, ko aku hoa matatau, e matatau ana rātau i te nuinga o ngā reo ki te reo Māori, ne? Engari, ko etahi kāre mōio ki te reo i roto i te kihini. Ne, no reira, ko mahi rātau i te mahuru Māori, kāre rātau e mōio ki te tunu kai ki te reo, kāre rātau e mōio ki e rā kupu. E mōio ana rātau ki ngā kupu o te mātauranga.
Ai.
He pērā no te reo Pākehā, mehe mea i haere au hei roia i roto i te reo Pākehā, me ako au i ngā kupu o te ture. Nā, he pērā te Māori, koenei te pai o te mahuru Māori, i roto i enei taunei, kua tupu taku rārangi kupu i te mea, nā tēnei kaupapa i pana, i ahau ki te noho ki tētai horopaki, anā me ako au i etahi kupu o tērā horopaki. Nō reira, koenei tētai painga. He wero tēnei, he wero te mahuru Māori i te hunga kōrero Māori, anā koenei tētai painga, ko te ako kupu hou.
Yes, this is another good question, and it's one of the good things about mahuru Māori. Some of my friends, my really good friends, are absolutely fluent, so fluent, and yet, over the years, they have attempted mahuru Māori. And my fluent friends know much reo, but they may not actually know the language of the kitchen. So they do mahuru Māori, but they can't cook food in te reo. They don't know those words, they know a different language. It's the same in English. If I went to study the law in English, I'd be learning the language of the law, and it's the same in Māori. And that's what's good about mahuru Māori. Over these years, my vocabulary has grown immensely because I've been pushed within this particular kaupapa to be in a context, and I have to learn the words of that context. It's a challenge to those who speak Māori, and that's one of the good things, to learn new words.
Kia ora.
Tēnā.
Ai, kua oti, hoku pātai.
Pai rau atu tō reo.
Oh, kia ora.
Ai, me kaha ake tō kōrero i te reo kei Waikura no atu.
Ai, kia ora, tika.
Ai. Tukua tō reo kia rere, ko?
Tēnā koe, matua.
That was a 95BFM podcast. Support 95BFM with a B-card. Go to 95BFM.com/signup.